Aha gị bụ Jehova, nke na-ebi n'etiti chere. Gị bụ ọdọ mmiri beside us. Olori ihe lori enyi bụ aha gị. Onye ebube ka ị bụ. Igwe mmadụ niile na-akpọrọ gị isi ala. Onye ndị mmụọ ozi na ndị mmadụ na-ekele. Otuto dịrị aha gị. Eze ndị eze. Aha gị bụ Jehova. Kenebi n'etiti cherubim. Ịdị mma, ịdị ukwuu gị na iwe gị. Ịma malite n'ọgwụgwụ gị bụ onye mbụ na onye ikpeazụ. Ọ dịghị onye yiri gị n'igwe rebuwa sọtụrụ. Mgbe m lere anya n'igwe, m nweghị ma mma nke ike reke. Onye nzọpụta mgbọ tọ n'obe. Anya mmiri na-agba m mgbe m na-ahụ mmeso ma gị narụ m. Nna m izuru ga-eme. Ibili ọhụ n'oge na-abụ n'ala. Ọ dịghị onye yiri gị n'igwe. Rebuwa sọtụrụ. Ọdọ mmiri beside kibu. Ikuku ama gonya ka ibu na m. Seragu dokpuru ọdụm n'agha. Ilori elori seragu dokpuru ọdụm n'agha. Ooh. ọkpụrọdụ na ga. What a wonderful Savior, our precious Lord. What a Lord that a man gave his life for his friends. While we're yet sinners, he died for us. Our precious friend, we thank you. Oh, what a wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. Oh, he hided my soul in the cleft of his roof, where the rivers of life ever flow. Oh, what a wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. Oh, he hided my soul in the cleft of his roof, where the rivers of life ever flow. Yes, he hided my soul in the cleft of his womb, where the rivers of life ever flow. Yes, he hided my soul in the cleft of his womb, where the rivers of life. Thank you, Jesus. kere eligwe ka ekwe elu ụwa ka ekwe mmadụ bi n'ime ya. Ịdị egwu
onye nwụwa Chukwu m onye nwe eligwe onye mmadụ niile dị n'ụwa onye nwe ya na onye nwakọ Chukwu m onye mụba onye bụ nke onye obiọma mụrụ ụwa dum n'anya onye ndị mụ na mmadụ n'efu ebi ebi. Anụmanụ n'okoko osisi na-esi ntute ebube niile nke Jehova ụmụ nnụnụ Agbapo tutu Chukwu onye amara Chukwu onye mụrụ okike ọ bụ otuto niile nna m dị ochi ịdị egwu Chineke anyị. Ihe niile elu ebube gị zuru ụwa osi mmiri ya na ala akọrọ n'ihe niile dị ya mgbedu n'efe ebi ebi. Anụ okoko osisi niile na-esi pute ebube niile nke Jehova ụmụ nnụnụ niile na-agbapụ tutu Chukwu onye amara Chukwu onye mụ okike ọ otuto niile nna m dị n'uche ịdị egwu Chineke anyị.
Chineke nke igwe, okwu gị bụ eziokwu.
Chineke nke igwe, nkwa gị niile na-ebukwa anyị na-agwa na ụbọchị ihe na-egosi okwu gị bụzie. Anyị na-agwa okwu gị mgbe niile, anyị na-ahụkwa ọmụmụ ọma nke gị n'ezi ahụ ezi ụbọchị. Jesus, Emeriwo, na dindu
ndụ n'obi dị kwere kwere na ya. Jizọs emeriwo, si pụta n'ezie na nwa nke mmadụ aghaghị site na ndị nwụrụ anwụ bilie. Jizọs emeriwo, o meriwo me ọnụ nsọ nke eluigwe, o meriwo kpọbata ndị nke ya n'ọnụ mụrịa ndị na-eso ụzọ ya. O meriwo ọnwụ, meriwo ya, meritikwara ọnwụ ebuba ebu. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Ndị amara ikpe ọnwụ, haleluya. Ndị achịghara ọrịa, haleluya. Ili ejighị ya, haleluya. Ndị amị hụrụ ya iru ụra, haleluya. Aga n'eluigwe, haleluya. Onye ike gwụrụ, haleluya. Ndị amara ikpe ọnwụ, haleluya. Ike ọgwụla gị, haleluya. Ndị amara ikpe ọnwụ, haleluya. Ndị na-eso ụzọ ya, o meriwo ọnwụ. Ndị nyụrụ ya, ha tikwara mkpu ọnwụ ebuba ha ebu. Jizọs nwa nke Chukwu emeriwo, haleluya.
More music at praisezion.com.